da Birbiri Amerika. Radio Kijya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri Facebook na X mudukurikira kuri VOA radio yacu naho Y-Chat radio yacu voa.com ni site musanga ibiganiro byacu byose hano muri studio ya Karindwi ndi kumwe na Cornelius kubuhanga bw'ibyuma Nadia Taha kubugenzuzi bwa gahunda naho ijwi mwumva kuri mikro ni rya Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu
ngende hano Kampala Uganda
Jendi mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga uyu munsi turaganira ku byerekeye ruswa cyangwa abenshi bita igiturire cyangwa bitugukwaha bikunze kuvugwa ko kenshi abo bita ibifi binini cyangwa bakira ruswa ku rwego rwo hejuru badakunze gufatwa cyangwa kumenyekana cyane ugereranije n'abayakirira ku rugero ruto wowe ubibona ute aho uherereye ikibazo cya ruswa kifashe gite twegere ku ijwi rya Amerika utubwire ibitekerezo byawe ku murongo wa telefone umunywanyi w'ijwi rya Amerika wa mbere twakiriye ni Regis Officier ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze bwana nyakoha Geoffrey Mutagoma
uherereye he Regis we
nani isanga amazina yanjye byose ni Tonista bwa Abdul ndi mu Rwanda mu karere ka Rwamagana intara n'Iburasirazuba umurenge ni wa Muyumbu
amakuru cyangwa ngahe Rwamagana
Rwamagana turashima Allah imvura ni yose imvura ni hatari na
siyo nziza se ituma imyaka
Oya nanone aho bigeza nga kuko ibishyimbo byari bitangiye kuzamo imiteja ne bimwe ari n'ibitonore imvura iguye ari nyinshi nanone irabiboza gusa nacyo twahinduraho byose Imana ni ibigena ndashe ku ntego y'ikiganiro rero
yego yego
nibyo koko ruswa irahari irahari then nta nubwo iteze gucika nubwo bagerageza kuyirwanya ariko ntabwo ruswa yacika dore impamvu itacika uyitanga ntazareka kuyitanga n'uyakira ntazareka kuyakira bitewe n'impamvu kuri iki gihe urubyiruko dufite icyitwa ubushomeri uko ni ukuri kwanjye kudakuraho uko abandi ariko icyo mpamya cyo urubyiruko rw'iki gihe turi mu bushomeri so ntabwo nabona akazi runaka mbona kazangoboka ngo ni bigire uko bigenda ngo ndeke kuba najya muri ako kazi gusa nyine turabizi ko biba bitemewe ariko nanone nta yandi mahitamo kuko urebye urubyiruko rwo mu Rwanda dufite ikibazo cy'ubushomeri pe sinange njyenyine uri bubivuge wenda abari buze banyunganira nabo baragira icyo batangaza ariko ntabwo uyitanga ntago abariwe ikindi hari nanone mu byerekeye inzego z'ibanze hari igihe ujya kwaka serivisi runaka umuyobozi akagusiragiza mu mayira ati genda ejo uzagaruke bugacya ugasubirayo wamugera ati genda ejo uzagaruke ariko mu by'ukuri yuzi ko uzi icyo ushaka niko akundi nyine umupfumbatizo ugasanga serivisi zazikoze byihuse kandi imbere yari yagize ate yakurangaranye gusa ntaga ari byiza ruswa imunga ubukungu bw'igihugu ariko nanone nibatekereze barebe ese urubyiruko dufite rurangana iki ese abicaye badafite imirimo nibangahe murakoze cyane
none se Abdul uretse utaragenda kuvuga uti ndatekereza ko iterwa cyane cyane n'ubushomeri none ahubwo sibwo yagombye gucika kuko udafite ntatanga
yego ruswa nta wishyigikiye pe nta wishyigikiye ariko nakubwiye impamvu ibitera nose nk'ubu Geoffrey Mutagoma nk'ubu ndicaye nta kazi mfite baravuze ati kwishase runaka hari akazi uzashyikayo n'utagira icyo uhereza umukoresha nta kazi azaguha sibyo
ariko se ibintu biragaragara cyane kuri urwo rugero ku buryo wavuga uti akazi gatangwa ari uko ruswa ibonetse byanga bikunda
ntago ibyo rwose sinajya ngo mbiceho ku ruhande ibyo birazwi sibyo si ruswa y'amafaranga yonyine hari na ruswa y'igitsina ibyo ngibyo bikunda kuboneka ku mashase runaka cyangwa mu makampani runaka ibiri butanga akazi ku bakozi ibyo byose biravugwa birumvikana gusa nyine ruswa nta wishyigikiye ariko buriya n'ujya kuyitanga nawe ntagaba ari we
kubwawe rero ukabona yuko biravugwa uko bihanwa ntabwo bingana n'uko bikorwa ubona ko bikorwa cyane kuruta uko bihanwa
cyane rwose
none se kuki abantu basa nkaho bavunira agati mu ryinyo ntibabivuge ngo babigeze ku nzego z'ubuyobozi ko ziba zishishikariza abantu kubibabwira cyangwa se bakavuga bati ari uyisaba ari n'uyitanga bose bakurikiranwa n'amategeko utekereza ko ari izihe mpamvu zituma abantu rubanda bakomeza guhishira icyo kintu aho kukivuga
ngiye kuguha urugero rwa hafi hari umugani bakunda guca mu Kinyarwanda ngo amaboko atareshya ntaramukanye sibyo
yego
hari igihe bigaragara gutyo waba wajya no gutanga amakuru cyangwa se wajya no kurega runaka ugasanga nanone urega niwe uregera yagutanzeyo ibi bikundana cyane cyane no kuboneka mu bintu by'imanza sibyo hari igihe uba ufitanye urubanza n'umuntu ukomeye wajya kurega ukazasiragizwa mu mayira mpaka umwuka wanyu mugushizemo bivuga yuko ni kwa kundi bavuga ngo nyine igifi kinini kimira agafi gatoya
ariko rero Abdul wenda nene kugutinda na tubone n'umwanya duhereza abandi ariko ibyo bintu uvuga hari ukuntu ntekereza ko umuntu yabivuga ziga kubera ko n'ubu ngubu mu Rwanda hari abayobozi bakomeye cyangwa se abo uvuga ko ari ibifi binini bakurikiranwe n'amategeko kubera icyo kibazo none se
icyo nkundira leta y'u Rwanda ubifatiwemo rwose arahanwa nta kuvuga ngo uyu ni umuntu runaka uyu ni umujenerali runaka uyu ni umukoloneli runaka upfa kuba ufashwe gusa bigaragara urahanwa pe nicyo nkundira leta y'u Rwanda ntitayo kuturi
ntiwumva se ko hari impamvu yo kuba umuntu yabivuga adatinya ngo azane bya bindi bya ya maboko atareke ataramukanya wavugaga nisabwa Abdul reka tugushimire cyane niba ntakuniganya ijambo tugushimire cyane ibyo bitekerezo ugejeje kuri Radio Ijwi rya Amerika ugira umunsi mwiza
Icyo narenzaho ni uko twese dukwiye kurwanya ruswa kuko nta cyiza cya ruswa imunga ubukungu bw'igihugu murakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika
urakoze cyane ugire umunsi mwiza Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC twakire na Gerard Ndayisenga
muraho neza Geoffrey
murakitsaho
turakomeye cyane
amakuru
ni meza cyane
harya uherereye he Gerard we
uherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda
aho ni mu
Kayonza
Kayonza
yego
amakuru cyabi Kayonza.
Kayonza turakomeye imvura iragwa.
Abdul amaze kubimbwira ko hari rwamagana imvura ngo imeze nabi namwe irimo irabangiriza se.
Nago irajya kugiye cyo kwangiza ariko kuko nyine yabanje gutsindaho ubona ko igwa ikenewe nagerageza aho abantu bayinoba.
Twagiye muri ruswa rero.
Yego.
Igitekerezo cyawe wari ufite.
Mboka, mbere yuko nkomeza igitekerezo cyanjye reka mere ku kibazo wari usoje ubaza Abdul. Wigeze gukomeza uvuga ngo mu Rwanda utanga urugero ku manza z'abakurikiranyweho ruswa bakiri mu butabera. Hari n'abamaze gukatirwa ingero zirahari z'abo twakwita ibisi binini. Icyo gihe hari aho ugezaho usa nk'aho umubajemo umutse na mama uramubaza ufite umubwira uti bigaragara ko ngo na bya bisi binini bikurikiranwa ariko hari ahantu byosonda tutari bwemeranyeho ubinyemeye ko tutari bwemeranye nyine ko kwezi impamvu ngiye kukugaragariza
tereka.
Mbere na mbere Geoffreka dufata ibyo nimba uri minisi cyangwa uri meya Geoffre n'urugero w'akarere iki wena ntari reka no kuvuga izina ryako. Ngiye nkaza kugusaba serivisi kugira ngo nimba uramutse unyatse indonke cyangwa ruswa kugira ngo ujye gufata reka two kujya no kure ku rubanza wenda rwarangiye kuwahoze ari minisitiri w'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco wa Mparike Duwari. Wibuke umuntu wamutanze cyangwa ajya gufatirwa mu cyuho uwatanze amakuru kugira ngo afatwe yari muntu ki nawe yari umuntu ukomeye. Icyo ni cyo tugomba kukemeranya bivuze ngo kugira ngo cya gifi kinini kijye gufatwa njyewe na njyewe jirari w'umuhinzi ntabwo nshobora kujya ntabwo mfite ubushobozi bwo kugira ngo mpamagaze za nzego zize zifate minisitiri Geoffre n'urugero afatirwe mu cyuho kuko byanga bikunda Geoffre aba ari umuntu ukomeye azanye n'abo bantu bakora mu butabera se cyangwa abo ngabo bashinzwe kuza kugufata ugasanga njyewe nditinye ntinye kukuvuga kuyama none njye nzagutange uri minisitiri n'urugero ufatwe nanjye hari urwego nzaba ndiho. Ibyo ngibyo bigashimangira cya kimwe mu mwuga ko wewe na Abdul ko amaboko atareshya atarambwe kandi koko biragaragara haracyari icyuho mu busumbane mu bantu bitewe n'ubukungu tujye tubyema rimwe n'imwe mu Rwanda birahari. Ndaguha urugero kugira ngo none mpite nkomeza n'igitekerezo cyanjye. Njya mbyibuka mu 2011 nsinda ikizamini cya leta muri primeri nigeze gutsinda kubera ubushobozi icyo gihe ntabwo nigeze kujyayo ariko nyuma yaho nza kubona umuntu w'umugiraneza yifuza ko njya gukomeza hahanini naratsindiye. Njya mbyibuka nagiye ku karere k'iwacu ntabwo ari ibanga nari nkiri umwana mutoya ndi hafi nesi imyaka 10 icyo gihe agenda ninjira mu buyobozi nari mfite umukecuru wanjye ntazi kwirukanya muri serivisi ko nyine ku bwenge wenda nari mfite naragerageje ndinjira bakansirageza nk'uko Abdul yabikubwira ko ngo genda utagaruke wibaze kuva iwacu mu murenge wa Mwiri wenda ntuhazi
Mwiri ndahabona.
Urahabona wongera ujya ku karere icyo gihe ndi umwana ukiri mutoya hari ibyo njyewe ntasobanukiwe.
Icyo gihe wajyaga i Karubamba?
Oya najyaga i Kayonza hariya mu murenge wa Mukange h'akarere kubatse.
Yego.
Nkagenda umuyobozi akangwa kugeza ubwo njyewe nigeze kugenda ndeba ku muryango ahajya hasi amatike y'abayobozi ndagenda kwa umuyobozi w'akarere icyo gihe sibanga yitwaga Mugabo John ngeze arambwa ngo genda ngo uzaze ku wa mbere nashaka kongera ko bamfasha kubona umwanya wanjye nari naratsindiye njye kwiga mu ishuri nari narabonye none nyose ubukwe kuko umwaka wa mbere ntari narawize kugira ngo kubera umugiraneza yarambwiye ngo ongera usubuke ubwo gifite bya byangombwa watsinda ujye kwiga. ndagenda parangira amby'umweru bikandi ubwo amasomo amaze kugenda ageze kure nyuma aho ngiye ku nyama icyantangaje hari umwanditsi gitwiganaga ku ishuri imwe byo mu burezi bw'ibanze nawe twashakanaga ishuri kandi mbonaga ko iyi performance muri kasi ntabwo ari ihambaye aza kujya gutya abona umwanya cyo kwa ngiye kumva ageze aho ngaho nyuma aho ndongera nsura ngiye kubaza ukuntu bigiye byagenze icyo gihe ndabyo ku icyo gihe uwo muyobozi yarambwiye ngo wakoze ngo wabona ngo aho ngo wakwizana ku giti cyawe bigakunda bigacamo icyo gihe ndabyuka n'icyo gisubizo yampaye n'ubwoba bwinshi nari umwana ndaretse ndaboneka yene nko meze nige haracyamahirwe wenda cyanza atsinda Leta y'u Rwanda
ariko icyo gihe ntabwo wahise umenya yuko iyo mvugo ntabwo yahise kuzamo nk'uko yumva muri iki gihe
icyo gihe ntabwo na yumvije cyo kwa buhoro buko nagiye mbigana abantu bagiye banga ngo urumva nyine icyo wazize wagiye bite naho uturuka kandi nyamara hari abana bataga baratsinze bagendaga imyanya bakayibona bite nuko bafite wa bakomenda byashokaga wenda ko icyo gihe batangaga akantu nanjye niyo ndakugira umuntu mvuganira yari gushoboka icyo gihe rero ukwiye tubona ko haba hakirimo icyuho ufite n'ubu nanjye wenda nko kujya nk'ubushobozi cyangwa nkaba mbasha kuvugisha wenda nk'izo nzego wenda icyo gihe RIB yari itaraza icyo gihe nanjye hari uko rwiteze n'abakamyo nanjye ikinaze kuko ibimenyetso nanjye bituma njya kwiga byashobokaga cyangwa nefite nanjye ibyo nashingiraho
ukavuga rero uti no muri iki gihe urwo rugero umpaye rwawe uti no muri iki gihe hari abantu bameze batyo ariko badafite uburyo bwo kubivuga
cyane rurahari rwose ndabyemera neza kuko usanga nyine bite wa mbwa niwo mugiye kuburana usanga akurusha ubushobozi nigeze gutanya ndivugaho
none se Gerard utarajya kure kubona ko inzego zashyizweho ko amategeko yashyizweho icyo cyuho uri muvuga ubona hakorwa iki kugira ngo umuntu umeze nkawe uko wari umeze icyo gihe ashobore gufashwa cyangwa se abantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo bagaragare ubona hakorwa iki
mbere na mbere kugira ngo wenda abantu b'ubushobozi bucyafashwe ni uko mbere na mbere inzego zimwe na zimwe zacu yaba izikora mu butabera cyangwa se uwo ari we wese akora mu nzego zitandukanye afite inshingano yo gufasha umuturage abanze abe honete abe umunyakuri ariko nanone icyo ngicyo nanone kiragoye kuko mpamya ko ubusumbane butazajya yego Leta y'u Rwanda yagerageje kubaka inzego ibyo byose usibye umukuru w'igihugu wenyine njya mbona ukoresha ukuri wanga akarengane ku muntu uba wagize amahirwe yo kumujyaho njya mbibona kenshi pe ararenganurwa bishoboka ariko navuga ko hanze hakirimo hasi mu nzego zose zimwe zimwungirije haracyari abantu bakandagiye amategeko nkana kandi basanzwe babishe bazi ukuri kwayo
nakurusha umuzo
ariko nanone kugira ngo nyine bikunde habeho ukuri nyine ibyo ngibyo bicike n'ubundi haracyari urugendo amakuru ajya akomeza atangwe bivugwe bigire gute ubona icyuho agende abwire inzego imwe n'imwe nda bazajya babona ukuri bamurengana ariko nanone wa wundi nyine udashoboye yewe Geoffrey mpamya ko zigoye kugira ngo azajya abona ubutabera
nakoresha umuzo nkubaza ibibazo byinshi ariko wari wavuze yuko hari igitekerezo ufite ushaka gutanga noneho komeza ku gitekerezo cyawe hanyuma ducutse dufate n'abandi bamwanyi ba muri sante
yego igitekerezo mfite mbere na mbere nuko ubwacu twebwe nyine abagenerwa serivisi ni twebwe nyine tugomba gufata iya mbere nyine tugaya dukoresha dukorana n'inzego nyine zitandukanye hari imiryango irwanyuzwa n'akarengane na mu Rwanda dufite za Transparency dufite RIB na polisi irahari ndetse n'izindi nzego nk'umuvunyi ugiye gutanga amakuru akagerageza buryo kimwe agakusanya nyine akaba afite ibimenyetso simusiga ashobora gushingiraho ibyo byose ku buryo nyine iyo uramutse ujye kugaragaza aho ruswa iri ushobora gutanga nyine bya bimenyetso bikazashingirwaho ukaba wabona ubutabera byanze iyo bidakunze byanga bikunda mpamya ko impuza ndengo nyinshi mu Rwanda tukwesha imbuga nkwanyambaga zitandukanye cyane twita nka X ariyo yahoze twita nyinshi imbuga nkwanyambaga zitandukanye bishobora kudufasha kugira ku bayobozi bakomeye baturenganura cyangwa tukifasha ni na media n'ibitangazamakuru bitandukanye bishobora kutuvuganira hari urugero nk'uyu mwanya kwizwi rya Amerika tuba duhawe tuba dufite abanyamakuru bizwi rya Amerika inaha mu Rwanda abo n'andi maradiyo atandukanye ushobora kwiyegeza ukagaragaza nyine ibyemenyetso bakagufasha ku buryo ibintu bisigaye byaroroshye ku buryo ushobora kurenganurwa none wa wundi wakurenganyije akaba yakurikiranwa nuko nguko nabyumvaga Joffe.
Urakoze cyane Gerard Ndayisenga kuri ibyo bitekerezo uduhaye. Reka tukwifurize umunsi mwiza aho ngaho i Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Murakoze cyane.
Reka twakire Bateri Febre ariko tunasaba Jean Claude kwihangana agume ku murongo mu kanya nawe turamugeraho. Yihangane tubanze twumve ibitekerezo bya Bateri Febre kaza mu kiganiro muri Sanga. Muriho ariko ntabwo nkumva neza, sinzi, ndumva wagira ngo ijwi ntabwo rimeze neza.
Mu ntara y'amajyepfo
aya makumi cyaho ngaho mu ntara y'amajyepfo
aho turakomeye ikibazo n'ikindi rimera abanyeshuri
imvura ndumva yageze hose mu kanya navuganaga n'abantu bo mu burasirazuba bambwira ko ari nyinshi cyane
hose mu Rwanda abantu bavuga iby'imvura bavuga yuko izaza ari nyinshi.
Twagiye rero muri ruswa
muri ruswa urabona ko yagiye kuyavuga yuko ikibazo ari ubushomeri kuko nanjye ndabyemera kuko ushobora kujya gukora nk'ikizamini kino cyo kwandika bakabaza ngo nimutahe tuzababwira abatsinze ukagenda ugategereza igihe bazaza bahamagarira
ukahebyo si ibisanzwe abantu ntabwo batsinda bose ariko
umuntu wagira ikibazo kuba ari agashomeri mushobora kugenda bashaka nk'abantu nk'icumi mukagera muri nk'abantu nka magana abiri urumva hari abantu nyine baca inyuma bakavuga ati sikaya kugira ngo nzajyemo urabona ugategereza uvuga ati nzasirwa ryari kuko ntabwo umenya amanota
ariko ibyo birimo gukeka ibyo bintu birimo gukeka ntabwo wabyemeza
wabyemeza ubwo icyiza turimo turashima mu Rwanda ubu ngubu kuba murakora ibizamini bya banura nyine utaha umenya amanota uvuga ati ndatsinze cyangwa ndatsinze.
Ariko uri iruhande rwa radiyo?
Oya.
Nari ngiye kubwira ngo ugabanye radiyo. Komeza igitekerezo.
Aho ngaho urumva ku bintu bijyanye n'abantu bazi niho nta kibazo. None ngo ko ndubuhanga umuntu ngo yatangira ibitekerezo, agiye gushaka gutanga igitekerezo mu gasanduku k'ibitekerezo kuri abana bakabanza kubisuzuma, babona bavuze ukuri, abona kubikuramo bakavuga ati iki gitekerezo cyadukoraho.
Kandi aribo bashinzwe kubishyikiriza ababyitaho inzego z'ubutabera. Niba ako gasanduku k'ibitekerezo kari hose ubwo ko numva abantu bose ugiye kubashidikanya ubwo noneho bizagenda gute? Tanga umuti twumve.
Ikiza ni icyo gutanga ku ntoze ku matelefone ukavuga ati nama ni ukuvuga ngo wandike urupapuro ugende ushyireho n'amazina n'ibibazo ahubwo bashiduka ibitekerezo bakagisoma.
Mu yandi magambo uravuga uti abakayirwanyije nibo bayisaba cyangwa bayitanga?
Kuko ushobora kuvuga ati kanaka niyo afata ruswa ahubwo ugasanga niwe urimo urarebye.
Ariko si ubwo ntiwumva ko wa mugani ugiye kure? Niba tubona ko hari abantu bakurikiranywe icyo cyaha tukaba tubona inzego z'igihana tukaba tubona amategeko ariho, aho wenda ntiwaba ugiye kure kubafata bose ukavuga uti nabo barakekwa?
Bose nimba hafashwe umwe bose niko ari abatagatifu.
Okay, igitekerezo cyawe kirumvikanye. Wowe uravuga uti hashyirwaho nimero ya telefone noneho abantu bakaje bayihamagara bakavuga icyo babonye.
Nako ngo kwandika cyo ntawe babari abantu bakareba inyandiko bakavuga kare kuri ngwe ntabwo byakunda.
Yeye urakoze cyane. Niba nta kuniganya ijambo rero ndumva nagushimira. Ukomeza kugira umunsi mwiza aho ngaho mu majyepfo y'u Rwanda. Twakiriye na Jean Claude.
Hello.
Muraho muraho.
Yego cyaro.
Aho muherereye izina ryanyu ryuzuye noneho tukajya ku gitekerezo.
Yego, ni kuvuga umwanya ndi Bujumbura. Yego, ni mu gisagara cya Bujumbura neza neza nyine hagati.
Amakuru ki aho ngaho Bujumbura?
Hani Bujumbura na mahoro, umwanya ntabwo agahejeje kugwa kenshi ngo atari gakeya. Yego, mugamuro n'umwanya akasuba kamafaraka, ikirere kifashe neza cyane.
Ndumva ariko muri ako karere k'ibiyaga bigari ubanza harimo imvura nyinshi. Navuganaga n'abantu mu Rwanda mu kanya ngira ngo babyumvise, twari hariya mu burasirazuba no mu majyepfo, bambwira yuko imvura ari nyinshi Bujumbura naho niko
bimeze. Yego.
Komeza kugitekerezo rero.
Nagira mvuge ku bintu bijyanye n'inkwi n'ibiturire.
Yego.
Hano murabona yuko hano muri Afurika bwema cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere niho kenshi ukunda gusanga igiturire cyihaye. Urabona yuko bwema naho usanga ariho nk'inganda nyinshi, ingingo nyinshi ziba zafashe kugira kigwanywe, mugabo ukaguma ubona yuko bwema ahubwo kigomba kiterera gifata yindi ntera naho usanga bakizeho ibintu bishobora kugira iki byateza gukinga icyo giturire nyine. Urumva kukigwanya abategetsi ntako batagira, mugabo ni uguca usanga nyine muri abo bantu usanga bavuga yuko usanga baravuga nabi y'igiturire, mugabo nyine icyo usanga aribo usanga bamara kijya nk'uko ugasanga nk'ahantu ugasanga handitse nko ku mapankarte ku byapa ugasanga handitseho ibintu bibuza kugira iturire, mugabo ugaca usanga aho nyine niho muragira iki, niho umuntu atangiye igiturire nyine. Ni ukuvuga muri bihugu byo muri Afurika biri mu nzira y'amajyambere ni ukuri igiturire kiragoye kuko usanga abantu bamwe baje muri poste kanaka bakajya ku birongozi bashonje bakeneye kugira icyo bakwimariye biteze imbere bateze imbere n'imiryango yabo. Ama rero ugaca usanga bamwe baravuga ibyo biturire bamwe baranyonyora itunga ry'igihugu hama igihugu habukera imbere kigasubira inyuma nk'ibirenge.
Wowe rero ukavuga uti duhebere urwaje n'ubundi ni hahandi ntabwo kiteze kuzacika, abantu bakomeze bibereho bakora uko babyumva.
Oya sinavuga nk'uko gusa nicyo nyine nagira mvuge nti naho bigoye kukigwanya ni kuvuga abantu twohinduka tugahindura ibyumviro umwe wese guhera hasi ndetse guhera hejuru gushika hasi kuko ngo umwe avuge bukuru ugapfira hose ama igiturire tukakigwaniriza hamwe kandi n'abagerageje kuvuga abajya ibiturire cyangwa abatari ibiturire umutekano wabo ugakingirwa kugira ntibashobore kugirirwa nabi kuko benshi barashobora kubona ahantu ibiturire bimwe biratangwa wanashima wewe nkanje for example nk'akarori kewe nkabona ahantu birimo bitanga mugavuga ndavuga ati hari ahantu nyine bivuga bashobangira nabi ibintu bimwe n'ibi usanga rero umuntu agiye ari mu bwoba kigali rero saba nk'abatuye kuri uno mugabane wa Afurika na cyane cyane ibihugu biri mu nzira y'amajyambere yuko twotsinde bwonko bwacu tukavuga abo batanga cyanke baka ibiturire kugira turabe yuko twotsinde imbere y'ibindi bihugu biramara maraje kubona twamara ku muvuduko mugani wababone ku muvuduko w'akanyamasyo uko akanyamasyo ko kamo karagenda urabona ko mwe kamo kanyaruka mugamo kagoma hahandi nyine
None se Jean-Claude reka nkubaze uravuze uti kubivuga wenda hari abashobora kubigiriramwe ikibazo hari haraho byabaye aho ngaho mu Burundi haraho byabaye ku buryo umuntu yatanga makuru nkayo ngayo agahura n'ibibazo
Musambe
cyangwa n'ubwoba gusa
nta mungu w'ishati bidahizwe sino byemeza cyangwa ndabiyakane mugabo kimwe gusa mu bihugu cyane cyane no mu nzu y'amajyambere ahanini hano ubukene bwinshi bwose nose ari cyo kintu icyo gituye kibaye ama rero ugasanga abantu ubwoba imene ibyo barero biragoye
urakoze cyane Jean Claude aho ngaho Bujumbura reka tugushimire cyane ukomeze kugira umugoroba mwiza na weekend nziza
yego ndamwe murakoze
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikiganiro ni muri sanga reka twumve kano karirimbo turagaruka mu kanya
Trinity comes to life and I'll get it too fast. Get it to hell is what many traveling to eat. Beast, refrain, reformation. You train sun over living in man. Body made in money, kind. Money made in money, money made in money, man. Cash money you win, you bring it this and this. Bad money, bullshit. Money never purchased. Last guys never love money. Hey, yeah, as life goes on, the world is room to trust. Yeah, afraid it can be your enemy. The devil is saying to be a penny. Why you? Watch out, love all fast enough. If you lose your love, lose a good thing. Heart to heart, embracing her better. Me catch my mix music in melody. Rap, rap, if I love me, I think you my first dollar. I play some sparks, traveling, but there's no boundaries, nigga. I get no next people, I can hear to heal your soul. Smile, smile, yo. Thanks, my seven. From bottom of my heart, show you better understand. Be proud, be proud. Be proud of who you are in the eyes of the world. Try love, then life goes on. Holy Spirit, speak to me, I talk to them the meaning of love. Come on, everybody, be proud. Be proud of who you are. Doesn't matter who you are. Destination in heavy heaven. From running to heaven. True life, now I'll get you to God. Exodus, let's join together. Forever, time to be free. Freedom for all. We sit in heavenly world. Let's change the subject. Who can catch the wind? White old nigga. The answer, my friends, more in the wind. Things never be the same. Take that position. Go in the job, go to Bible. So, for real. Feel about Yeah, I'm the master of the truth. Come on, man, I'm nigga for that. Proud of whom I am. You love it? Yes, we do. Proud of whom we are. Una jifunia kuwa mimi ni nani. Na wewe jifunia kuwa wewe ni nani. Come on, man, I'm being proud. Proud of whom I am. Show you better understand. Be proud. Be proud of who you are in the eyes of the world. Talk to them the meaning of love.
Yeah. Here's another word, another word. Ipo sababu ya kukutana nawe Hilo niamini, Na tena niajabu bado mimi konawe Hawaamini na bado Ado Ndogo mdogo, tutimize lengo Pole pole na dua Tutamaliza mwendo ya rohoni, mana ni wewe peke mwenye mvuto kwenye yangu mboni. Sioni sisiki, siambiliki, fununwa zimfiki, ya zimfiki. Sioni sisiki, siambiliki, fununwa zimfiki, ya zimfiki. Baby, acha waseme, 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 tuachani. Acha waimbe, wabimbe, wanine tupinyani. Baby, acha waseme, 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 tuachani. Acha waimbe, wabimbe, wanine tupinyani. Hivi mara vile, fununu kila kukiki. Isi kukwaze bure.
Radio Kirya America ivugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri sanga turaganira ku kibazo cya ruswa. Dufite ku murongo Nzabandora Ikaze mu kiganiro muri sanga.
Akoze cyane.
Uherereye Nzabandora we?
Imona yasaza mu keta kayondo mwanje mukarange.
Na makuru cyaho imukarange.
Mukarange tumeze neza na kibazo.
Nuko
ah kujya ni cyane masiko muriho kujya na rusko. Na kituma wenda rusko baho ari ukuye cyaje na cyuce.
None se yaba kubaho yaba kuko kubera ubukene gute kandi abayitanga ruko bagomba kuba bafite akantu.
Kugera wenda. Na abantu bose batazwe uko babaga bafite akantu ni ushobora no kuyaguza rero ntabwo bose ariko baba bafite akantu urugero wenda ushobora kugira nko muri perezida wenda ibigo byikorera ushobora kuba wararangije wenda ushaka akazi ugasanga wenda ntugatanga cyangwa ntugatanga ntugahabwa uje ugatanga kaje ushobora kurangije uri umushomeri n'amafaranga ufite ukaba uri kuyaguza kugira ngo ubone ako kazi ugatanga iyo ruswa ni kuba wifite.
None se ubona komeza
ikindi wa muyobozi nawe ugiyeho nimba wagiye wowe wenda wari umushomeri ukajya muri ruswa n'ako kazi zarana yuko wenda hari igihe umushahara uba uhembwa nawe ubwawe busa kunyuze ari muke wabatsenda uyu nguyu nama ya ngaya aricyo ndi bwiyongereho umushahara nabonwaga n'ubundi rero uyihabwa agiye iterwa n'ubukene rero abari wenda bakinja muri ako kazi cyangwa kuzamuka vuba bikaba ngombwa ko bagiye ruswa. Ashimira leta yacu y'ubumwe yagerageje kubigarika umuge wenda navuga cyane ibyo birimo cyane wenda ni gahunda ya Girinka hari igihe nyine kugira ngo ubone iyo hari igihe bagusaba wenda n'abayobozi babishinzwe kuba bankasa ayo mafaranga ariko ikintu gishima abanyarwanda ni uko bamaze gusobanukirwa n'ubundi bwiye ruswa leta nayo igihe uruhare mu kugenda bafata bamwe babikoraga urabona ko ruswa yagiye igabanyuka mu muri cyane icyo dushima leta y'ubumwe.
Naho icyo twavugaga cy'uko abatanga abayakira cyangwa se abayitanga ku rugero runini batamenyekana nk'uko abayitanga ku rugero rwo hasi bamenyekana cyo kibona uteza abantu
impamvu abarihabwa bo mu rwego rwo hejuru nabo batamenyekana ntabwo ushobora kuba utinya kumutanga uvuga ati ejo bitanukaho cyangwa na ibisangano hazi kuko umuntu wenda ananiye kuba yatanga raporo ahubwo ni ukuvuga ati se iyi nanga nino raporo ndayiha nde se uwondega se uwondega se ndege ugasanga n'ubundi bibaye ngombwa se 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 kimwe ugaceceka
ikibazo cy'ubwoba.
Yes, icyo mbona cyari cyagituma ibyo byose bitanacika kuvuga ati ni mutanga ni mutanga arije bingarukaho
ukina handi handi ugatinya gusa
rero
ariko buya rero kubibona kubona icyaha gikorwa ntugira icyo bivugaho ngira ngo amategeko abifata nk'ubufatanya cyaha cyangwa nawe ngira ngo uri mu makosa
amakosa burimo kuko ibyo ibintu byose bigasa uko ugomba kuvuga hari ibyo utanavuga bitewe n'umutekano wawe
ukabikenyereraho
nimba uwo muntu ubona ugiye gutanga ubona n'ubundi biri bugaho ke bikaba ngombwa ko nawe kugendaho buri wese rero akaba nawe rega yakujya kugira ngo ujye mu munyururu
aho utuye aho ngaho cyangwa n'ahandi hari aho icyo kibazo wari wakibona hari umuntu wari ubona bakurikirana kubera ko yatanze amakuru nk'ayo
nabona ariko ngenda mbyumva rimwe na rimwe abantu usanga ubwoba baba bamushe ntabwo ari ngombwa ngo bivuge byose
ariko
rimwe na rimwe iyo bibaye ngombwa wabivuga ko byose si ngombwa ngo
Eh bwana nzabandora imukarangira reka tugushimire cyane kuri ibyo bitekerezo utanze hano ku ijwi rya Amerika
murakoze namwe
umunsi mwiza na weekend nziza reka twakire Niyitanga Simon ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika
yego murakoze
amakuru iki Simon
amakuru neza ndumva namwe mumeze neza
natwe turi aho hari uherereye
andi muntu ari amaze epfo mu karere ka Kamonyi
amakuru cyaho muri Kamonyi biragenda
Kamonyi turi aho kazuba kari kuvuga ngo
nawe ahantu numvise imvura itarimo kugwa handi hose mu Rwanda mu kanya bo twavuganaga bambwiraga ko imvura ibamereye nabi
aya ni kwa gusimbura ni kwa nuko izuba ryikaraga aho ngaho bu utaracyano bwakeye cyangwa no butaracyaho bwakeye kandi rahise naho
twagiye ku kibazo cya ruswa rero
gusa nyine kamanze ngushimire uri we direta mwiza rwose ari ukuntu uri kwigiza nkana kamaze ikintu ariko kizi neza igisubizo kizi
gute se
ukuntu ukuntu ngubwo ukabaza umuntu ngo ruswa yongera gute kandi mubyita ubukene gute kandi ubona yotanga
none se si ikibazo wavuga gute yuko ruswa iterwa n'ubukene kandi uri uyatanga nawe wari ufite
rega hari ikintu wirengagiza ahubwo ngubu bashobora kuba bakubwira ko hari gahunda ihari wenda yo gutanga inka urugero njye kuguha wenda byanabayeho ntabwo nitaye kuba byabaye bashobora kuvuga ngo hari gahunda yo gutanga inka iri guhabwa abantu no bakavuga ngo ariko kugira ngo uyibone birasaba kwiyandikisha wenda kwa mudugudu cyangwa mutwara sibo cyangwa undi uri aho hasi agera akakubwira ngo kugira ngo nkwandike urazana amafaranga y'ikiziriko ubwo kandi mu itegeko ryatanzwe mbere na mbere ry'ikiziriko nta byarimo kuko ntabwo ry'ikiziriko ntibinabareba uko uri gutwara inka yawe ntabwo bibare bibuye kuba byabareba aho kugira ngo nkwandike urabanduza nayo ikiziriko iyo ni ruswa ariko rwose itomoye ntabwo rero kuba ugiye guhabwa inka akaguca ibihumbi icumi cyangwa bitanu wumva nyine nk'iyo ifite agaciro kuruta kuba watanga ayo mafaranga ukemera kuba ngo rekanya atange
ariko Simo uretse twe kuvuga ko iyo ngiye ari ruswa hari igihe nta bwiriza rivuga yuko ayo mafaranga agomba gutangwa wowe uravuga uti inka n'inka ushobora kuyirongora ukayishorera cyangwa se byaba na ngombwa ukanayiheka ariko nta hari igihe urwego ubwarwo rwishyiriraho wenda nk'ibwiriza rukavuga ruti turumva twebwe muri aka karere kacu twabikora gutya cyangwa se turumva iki n'iki cyakorwa gutya bagashyiraho igikorwa kitaje mu ibwiriza rusange ryo ku rwego rwisumbuye ariko ari icyo batekereza gukora ku rwego rwabo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza
iyo ari amabwiriza nk'ayo ngayo aba ari ku rwego rwa buri muntu buri wese aba yazi ntabwo bisaba ko usanga ugeze wenda ku muntu uri bukwandika akakubwira ngo akabanza akakureba bitewe n'uko uje akakubwira ngo urampa bitanu wasubirayo hajyayo undi akamureba wenda akagendera kuko mubona tuwe urampa icumi kugira ngo nkwandike ayo mabwiriza rero ntagabaho
ariko simo urabivuga
byariza gakere bari baririmo
urabivuga nk'umuntu ubizi ubanza byara kubayeho
ndi kukubwira mbizi neza nduko niko nyine aho utete ndimo ndabizi ko bihaba
ariko wowe ntibirakubaho
nje ntabwo ndatanga ruswa cyane kubera ko buriya ruswa kugira ngo uyitange cyane biterwa hari impamvu zibitera nyinshi kandi nta nubwo mbona ruswa yenda kugabanuka nonaha
uti ntubitanga cyane witanga buhoro
oya bazaraye icyo gihe bazaraye itanga ariko nuko akundi buraho uvuga ngo baramutse habonetse impamvu ituma nyitanga wenda nayitanga nubwo ntabiteganya
amategeko z'ukarungira
intamatoje tabuga cyo bura itegeko iyo rije buri buraceceka gusa icyo ngira ngo nkubwire cyo wakoze ubivuga ngo ibisi binini ariko ntago umuntu umwe yara president igihugu kubijyanye na n'ikintu nka kiriya ntago mbihamya kuko kugira ngo umuntu afatwe buriya atanga ruswa iyo ukurikije process y'ukuntu byagenze kugira ngo afatwe usanga hari izindi mpamvu zari zibyihishe inyuma cyangwa ugasanga amaze iminsi ayihabwa aho hantu baramurambiwe bamuvuyemo ntabwo buriya ntabwo ari inshuro ya mbere abahawe ruswa nta nubwo ari inshuro ya mbere uyimuhaye aba ayitanze abasanzwe ayitanga ahubwo nawe wenda rimwe na rimwe akumva birambiwe cyangwa yatswe menshi bitewe n'aho yajyaga yitangira akumva arabihambiwe yabivuyemo yabivamo rero ugasanga ubaye ni wowe ufatiyeho ni wowe umubereye urugero rwo gutanga ariko asanzwe ari ibintu amenyereye
nakurashumuzo sinzi niba ari warasukiye ku gitekerezo washakaga gutanga n'ubundi
ku gitekerezo rero yari igitekerezo ndimo ntekereza kugira ngo wenda ikintu cya ruswa kibe cyagabanuka buryo uko mbibona keretse leta z'ibihugu zifashe uburyo bwo gutuma abaturage ibyo bakenera kuri leta buba buke ni ukuvuga ngo hagabanyutse icyo ubushomeri n'ubukene mu bantu ibyo leta iha abaturage bikaba bikeye ntekereza ko na ruswa yagabanuka kubera ko akenshi iyo ubonye amaruswa atangwa mu buryo bw'uko hari ikintu umuntu ashaka kubona atari afite atangwa mu buryo hari ikintu kiringura ku byo yari afite rimwe na rimwe ugasanga n'ibyo yari afite ari byo bike cyane ugereranije n'ibyo yashakaga
reka nkwereke rero impamvu ntemeranya nawe aho ngaho Simon ubwo niba serivisi za leta zigabanyutse zigashyirwa mu baturage ubwabo ariko ya ngeso igihari ntubona ko nanone waba ashinzwe kuyitanga ahubwo noneho isimbi yabibonye ubutungiro akavuga ati nta n'unkurikiranye ndabikora uko mbyumva
nyine icyo mvuga ni ukuvuga ngo wenda reba nk'ubu wenda nka ruswa nk'umuntu atanze ruswa wenda yo kugira ngo yubake ahantu hatemewe atanzwe ruswa kandi iyo nzu wenda izasenywe ejo bundi ari ukubaka ahantu hatemewe ese kugira ngo yubake ahemewe bisaba iki nicyo kintu wakabaye urebaho kugira ngo yubake ahantu hemewe bisaba iki kugira ngo ayo mabwiriza abe yuzuye aba ari amabwiriza yuzuye ukubakamo byoroshye bisaba iki ugasanga nibyo bigoye kuruta gutanga ruswa urayitanga ariko iyo mbogamizi ivuyeho bikaba byoroheye buri muntu ntabwo byagorana ntabwo ruswa yaba iki nta ruswa waba ugitanga niba uzi ko hari ahantu ugiye kubaka mu buryo bwemewe waba utanga ruswa y'iki kandi serivisi ihari igaragarira buri wese ntabwo wakiri gutanga ruswa aho ngaho ariko impamvu utanga ruswa ni uko uzi ko ahantu ugiye kubaka ubwaho ntihemewe kuko amabwiriza ahari ntabwo byemera ibyo ugiye kubaka wowe ukavuga ati ntihanga ruswa barabinyemerera mbyubake ukemera ugatanga ruswa kugira ngo wubake ibyo bintu ahantu wenda nimba haragenewe kubakwa isoko wowe wubaka ikindi ntabwo ruswa rero yakabaye ihari habaye hari amabwiriza azwi neza yoroheye umuntu akavuga ati kubaka ahangaha bisaba iki ukabona kitagoye ugiye kubaka kuko hari nk'igihe ujya gukora ikintu ugasanga icyo ugiye gukora kirushwa agaciro n'icyo uri bwakwe kugira ngo uhakore ugahitamo kubyihorera ukajya aho byoroshye kugira ngo wikorere ibyo ushaka gukora birangire kuko nk'ubwo ntabwo ntekereza ko urebye nka no mu bigo bya leta naho ruswa hagati yabyo naho ubwaho ibihari ubu ngubu ugasanga nk'ikigo kimwe kigiye kubaka nka sitade kijyanye ahantu mu gishanga kibizi neza ko bitemewe ari ikigo cya leta utekereza ko kitakabaye gifite abanyamategeko gifite abantu basobanukiwe ibintu nk'ibyo byose ugasanga kijyanye kubaka wenda sitade ahantu mu gishanga ikindi kigo kiraje kirabyanze kandi reka ndebe nk'urugero rworoshye fata amasoko ano masoko ya leta manini ano masoko ya leta manini kugira ngo yubakwe aho bagiye kuyubaka usanga ari umuntu witambitse bakavuga ngo kuko mfite ikibanza muhangurire ugasanga barahaguze ku buryo butemewe barahubatse bamara kuhubaka ugasanga baryubatse ahantu abaturage kugera bizagorana batazagera kubera iki kubera ko hari mu rufwa nyine bavuga ati iri soko urarigura leta ubwo ari leta irashora menshi bararigura miliyoni 50
ibyo ni ibintu uzi byabaye
urafata mesano
ibyo uvuga ni ibintu uzi byabaye
ntabwo ninda kubyemeza ngo mvuge byarabaye ariko ndagufa nk'ingero zifatika fata no masoko wenda aya masoko ari hafi y'imipaka uyarebye mu Rwanda gihari ureba hano nk'isoko wenda rya Nyagatare ibari urihuza umupaka w'u Rwanda n'Ubugande hari byubatswe kure y'abaturage cyane rwose ubona ko ari kure n'ibyo baryubatse ahantu kure gutyo nta yindi mpamvu ibirimo rwose usanga ari ikibazo cy'uko nguko ugasanga umuntu wenda yatanze ahantu aravuga ati mukubake ugasanga ugiye kubaka baragabanye nyine yamara kubona amaya akigendera isoko rikabaho abaturage kurijyamo bikagorana
ariko ibyo ntiwabivuga gutyo iryo soko haba hari impamvu zatumye zindi zatumye barihashyira kubera yuko none se kutagaragaza yuko hari ikibazo cyabayemo kuba riri kure niba riri kure y'abaturage
ntabwo nakemeza nyine kari ruswa ariko ndakubwira ngo haraho biba ugasanga bafashe nk'ikintu bacyubatse ahantu kitakagombye kuba kijya ariko kubwira impamvu ya ruswa kuko wamenye ko hari ikindi kintu cyagombaga kuza kuvamo
nitanga simureka tugushimire komeza
kurangira gutyo gusa ntabwo yapfa kurangira gutyo gusa hatabayemo nyine kuba leta yagabanya ubushomeri nk'ubwo mu rubyiruko bugabanutse ntekereza ko buramutse bugabanutse abo bakura bafite icyo gukora bakabasha kugira gutanga imirimo n'ababona imirimo bakiyongera hari nk'uwo bahereyeho bakubwira ngo uri nko kwishansiye bakakwaka ruswa ntekereza ko habaye hari uburyo bwinshi bwo gukora ntabwo warambiriza akazi ahantu hamwe ariko urareba ugasanga mu murenge harimo ahantu hamwe hari kuboneka akazi ugasanga ni ikibazo nimba hari ahantu hamwe hari kuboneka akazi buri wese azakora ibishoboka kugira ngo abashe kukabona mwese nimuhahurira rero uri kugatanga nawe nta kindi azakora azaba ari nyungu akuramo nabari nyungu akuramo usanga ari kuvuga ngo kugira ngo nkwinjizemo nimba ari yashantiye twavugaga kugira ngo nkwinjizemo araguca amafaranga uhita yabonye avemo uyabonye ajemo usange mwese mugiyemo gutyo rimwe na rimwe usange biranahombi cyangwa muvuyemo mutadakoze kubera mwagiyemo ku buryo
bunyuranyije n'amategeko
abagenga
nitanga simureka tugushimire cyane ibyo bitekerezo ugereje ku banywanyi w'ikiganiro muri sanga radiyo ya Amerika twakire na Anishakiye Bimenyimana ikaza mu kiganiro muri sanga wiriwe Bimenyima uherereye he
uherereye muri Congo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru
bemeze bitaho muri Kivu ya ruguru
nabo bimeze neza
nuko rero ukomeza ku ijambo igitekerezo cyawe
ndee nabonaga ibintu byari leta yakagombye gushaka utuntu yabigira kuko hari abashaka ruswa ayihengereho amafaranga yababanye make akareba yabona wenda bamuhaye n'amafaranga menshi akayararikira avuga yabona ari byinshi agahitamo kuyafata akaba yagurisha na bagenzi be
ariko se uragira ngo za leta zikora iki ko ziba zarashyizeho amategeko yo kubihana zigashyiraho amabwiriza zikanashishikariza abaturage kubivugaho babibonye kugira ngo bikumirwe
za leta zakagombye kujya zifasha abaturage bamwe na bamwe cyane ari wenda zigashyiraho n'umunsi uvuza abantu gufata ruswa
yego komeza Bimenyima
wenda yuko nabibonaga nabonaga leta wenda yagira igashaka abakangurambaga bakajya bawe bakabigeza ku baturage bose bakabereka yuko gufata ruswa atari byiza kuko ugomba gufata ruswa ari mu nyungu zawe ariko ukaba wagurisha n'umuryango wawe n'igihugu cyose leta njye nabonaga igihugu cyose byakagombye kujya birashyiraho umuntu igashyiraho umunsi wahariwe abantu bafata ruswa n'ibyo bakajya bavuga abantu bakabereka ko gufata ruswa atari byiza.
Ugana Aisha Chebimenye Imana, reka tugushimire cyane ibyo bitekerezo ugereje ku banywanyi b'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Twakire na Jean Long Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Neza bwana munyamakuru.
Komera cyane muvandi.
Yego ndaho ndakomeye.
Iyangire iyangire.
Yego.
Bimeze bite se?
Ibintu ni sawa nahari tugeze neza hano Kayonza mu murenge wa Murundi w'ibiti ry'amanyoni.
Ee noneho ntago kiri ku mukuyu.
Ah ku mukuyu mba mpari rimwe na rimwe mba ngenda mpinduranya hose ndi muri gahunda z'akazi.
Urumva ko nkufite ariko?
Eh ndabyumva neza cyane, tuziranye kuva kera za 2017 n'umunani maho ngaho imyaka ibaye myinshi iragera hafi muri 6.
Twagiye muri ruswa sasa.
Yego yego ndakumva, eh nakomeje cyane gukurikirana ikiganiro cyanyu. Gusa ariko uko nabyumvisha keshi na keshi biragaragara yuko abakayirwanyije ahubwo aribo bayakira.
Ibyo bintu uvuze ko bikomeye Jean Long, ibyo bintu wabyemeza ute? Urabishingira kuki?
Impamvu icyo mbishingiraho iribwa n'abayobozi,
ariko n'abatari abayobozi barayiguguna.
Nabo barayiguguna ariko nibo bakeya, kuko urebye muri sosiyete nyarwanda wenda kuko usanga nk'abatanga akazi abenshi bica mu maboko yabo, cyangwa se wenda wenda tuenda kereka wenda tuvuze nko ku makampani wenda atanga akazi ariko urebye muri sosiyete nyarwanda akazi kenshi kiganje gakunda guca wenda mu nzego z'ubuyobozi cyangwa nko gutanga amasoko wenda y'ibikorwa runaka se cyangwa nk'abantu bakeneye akazi, cyangwa se wenda ahandi hantu hakunze kuvugwa ruswa cyane no mu kintu kijyanye n'impano z'umupira w'amaguru mu Rwanda. Nicyo kintu cyane gikunda kugarukwaho wenda mu bitangazamakuru, kuko wenda ruswa isanzwe ntabwo ikunda gutangazwa cyane bitewe n'uko wenda isa nkaho yazimye ababiryari bamwe na bamwe, ariko mu kintu kijyanye n'umupira bimaze iminsi bivugwaho ko hari abana bamwe na bamwe bafite impano, noneho ya mpano yabo ntibashe kugaragara witewe n'iki? Bitewe n'uko wenda nta bushobozi bafite bwo kuba bakegera wenda umuntu uhagarariye santire w'umupira ngo bagere nk'icyo bamuha, wenda basanga nk'umuntu yaba yifite nk'amafaranga ku giti cye akaba ariwe yatanga, noneho umwana we akazamurwa, wa wundi wari ufite impano yiwe ikabasha kugera gute, ikabasha kuzimira.
Tanga umuti rero dusoza ikiganiro Jean Long, tanga umuti wo urumva byagenda gute?
Njye rero umuti natanga ni uyu nguyu. Ni ukuvuga ngo iyo izo ndonke bakeneyemo nta kintu zimaze, ahubwo icyo bakora ni ugusenyera umugozi umwe, umuntu waba ushoboye ikintu akaba ari ugikora, noneho utagishoboye akagera gute? Akagenda agasubira ku ishuri akongera akiyungura ubumenyi kugira ngo nibura turebe ko ibyo dukora byagira iterambere bisumbuyeho kuruta uko umuntu yakora ikintu adashoboye.
Jean Long, tusereka tugushimire ibyo bitekerezo, urakoze cyane, ugire weekend nziza.
Namwe murakoze cyane kandi witeka bito.
Urakoze cyane inshuti. Rero twari kumwe muri iki kiganiro muri Sanga, reka mbashimire mwese abatanze ibitekerezo n'abo tutashoboye kwakira. Nshimira n'abagenzi banjye Cornelius Kubuhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije gufata telefone zanyu. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, naho mukanya isa 12 simbasize mwenyine, mbasigiye Buffalo Soldier ya Bob Marley.
In the heart of America, stolen from Africa.